Good afternoon and welcome to another episode of Inside SCOM here on TWR Malawi. Today, you are with me, Michael Kaiton. Inside SCOM is a weekly program that comes your way every Sunday from 1:30 in the afternoon. And the aim of the program is to present a biblical perspective on matters that affect young people, especially students. Today we continue the teaching on manifesting Christ in a corrupt world by Justice Dr. Chifundo Kachali. We also hear a testimony of Esther Nkoma and get a snapshot of what's happening in SCOM. So please stick around. But let's start with the song done by Paul Saulo and give us a track titled Discipline.
And we are telling God of mercy. I'm hearing my Christian faith.
You are listening to Inside SCOM.
Kupembela kwatu kwati pamaso yi. Zamulungu tazizulo wera. Deliverance oti paso chansi wuyi.
Nanekele atu ngano tembela.
Koma tinkano. Yesu tinkano.
Listening to Inside SCOM. SCOM! Jesus loves you.
Tiangane kome takweru. Takumuri sensi muhoyeru. Takonda chuma. Takonda ndima. Where is our first love?
Now nekele atu ngaro tembela.
Kuma tinkano. Yesu tinkano.
Discipline. That's a track done by Paul Saulo, coming your way on Inside SCOM here on TWR Malawi. And today, you are with me, Michael Kaiton. Now I invite Justice Dr. Chifundo Kachali to continue the message, Manifesting Christ in a Corrupt World.
Kusa kuditsidwa, ndiyo mamuli nanchi. Ndiyo kwelo la corruption. Mukamva mtsika na wayamba uhule, kani yake sumpawi ya. Mukamva mundu ndokuba, kani yake sumpawi kapena njala. Alipa ntuwa njala mbili mbili. Akele, according to Yesu, Yesu anga kondwele mufe ninjala mpire kumamba, kusiana kuti mbezi za kuja mupita ku Gehena. Mwina utenga nda bwana umochedwa koma ndine nabe. Zoti mufuna kupita ku university ndizachidziwikire. Koma Mulungu angakondwere mutapeza 30 points yosabera, ndikusiana kupeza 10 points yobera. Pamaso pa Mulungu, ngati wewe utayesetsa ndikuwerenga, ndikulimbikira kupanga zonse, ndikupeza 30 points. God will be more proud of you if that is your 30 points than we know I go to Amabera, wapeza 10 points. That is where the corruption is starting, because we have defined success the wrong way. So tukunena kuti Paulo, Philippians 4:13, sakungokamba zamoyo chisawawaye, akukamba zamoyo okudzana ndi chuma. Paulo akunena kuti mukamandiona ineyo, mutandipeza ndili pakati pa anthu olemera, mundiona kuti ndili pamodzi ndi anthu anzanga. Komanso mutandipeza pakati pa anthu osauka, simungathe kusiyanitsa ifa ineyo ndimatha kukhala olemera, ndimatha kukhala osauka. Munthu amene angathe kupanga zimenezo ndekuti ali ndi character. Munamvapo ino anthu ena akunena kuti muchizungu muli mawo, amati chuma chimaonesa mtima wa munthu. Munamvapo amenewo? Ndi anthu ena polakwitsa amanena kuti amaja anali munthu asanakwere, anali munthu wabwino ali osauka, pano asintha. Ine ndimakana kuti munthu samasintha, ngoti umphawi umabisa zinthu zambiri. Kuti mumudziweni chomwe chili mu mtima mwa munthu uchi, mungompatsa kaudindo chabe. Chair wa skomu sindikunyoza, munimvetsetse. Munthu ndi chair wa skomu kukadeki kena kake kumudzi. Chair wa skomu chabe. Koma mmene akuapangira twitter abale anzake kuita kudabwa kuti akulu nkhani yake ndi chani? Mpando ino acheya na makhazi akazinga waniye, mpando waniye mwaita kumera nawo mapiko. Mapiko wanali nawo kale, amangosowapo ulukira. Koma ndikupangira nje emphasize nkhani iyi, ndikunena kuti chinsinsi chachikulu chomwe chingathane inu ndine ndi corruption, chinsinsi chomwe tingathane inu ndine chivundi kapena choyipa cha moyo, ndi moyo okhutira zomwe tili nazo. Kulemera ndi mu mtima. Kulemera sikuchuluka kwa zomwe uli nazo. Alipo anthu ena ali nazo zambiri mbiri, koma amafuna pe zambiri kuposa lina. Ndio mati kodi iwao adzapita nazo kuti? Ndi zomwe zikuagwetsa anthu ambiri mmavuto, kusakhutitsidwa. Judas anali treasurer mu utumiki wa Yesu, anali kali ndi ndalama koma sizimamukwana. Atapereka chuma chake mzimayi mafuta onunkhira, Judas anakwiya. Ndi Bible imanena ku Yohane 12 kuti sanakwiye chifukwa kuti anapereka mafuta, koma ifara anali wokuba. Amaona kuti apapa ndeta so wantaji watisokonezera mzimayi wopanda nzeru. Pompa nasikwiya Judas ali iye wandisokonezera chonchi ndende panoponso naneso ingokhala taye ali sangwendera yake. Apapa ngati Yesu akukafa ine at least iye akamafa ine at least ndipeze zanga. Mtima osakhutitsidwa. Kusakhutitsidwa tanena kale tawerenga ku Jude 1:6. Kunalanda angelo madalitso okhala angelo okhala pamaso pa Mulungu. Mukudziwa inu kuti kodi kukhala mwana wa Mulungu ndi ndalitso? Do you understand? Vuto wake Bible simuwerenga ya. Kumwamba ndi dziko lapansi kulibe munthu wankulu kuposa Mulungu. Ndeni yo Mulungu akamati ndinu mwana wake, ndiye kuti the greatest person in all the universe akutchulani kuti ndinu mwana wake. Kumaso sizikuoneka ngati zamphamvu, but if you catch the spiritual revelation it can change your life. If you could understand what it means to be a child of God, palibe chomwe dziko lapansi lingakupange nofa. I am saying muna kamvetsetsa kuti kukhala mkhristu ndi chani, chifukwa ku Yohane 1:12 akunena kuti kwa onse amene anamulandira iye anapatsa mphamvu yokhala nake. Ndipo muna kadziwa kuti kukhala mwana wa Mulungu ndi chani, sibezi mumayenda za sore mene mayendera. Ndinu mwana wake wa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Paulo akunena kwa Korinto kuti zonse ndi zanu, zonse ndi zanu. Zinanthauza kuti musamakhale under any pressure kupanga zinthu zoti zikulandeni chomwe muli ngati mwana wa Mulungu. Musalolere kupanga compromise chikhristu chanu. Mukukhala mu dziko loyipa, dziko lapansi likufika ndi kumapeto. Ine mene ndinkakula, ndinkakula kukhulupirira kuti ana amagula kuchipatala. Ndikuwuzani, timakula osaona zomwe anthu mukuona masiku anozi. Ambiri a inu, you have been exposed to more things than even I have been exposed to even at my age. Ndiye kuti mufunika musamalitse kuti mukagonjetse chivundi chili ku dziko lapansi. Chifukwa mwai wopanga zoyipa, ma opportunity wopanga zolakwika, there are too many in your life. Like I've told you, even me tili panopo mu service iyi, munthu ino akanga tokhala ali pa phone yake akupanga betting. Inu mwana ngati akuwerenga Bible. Inu mwati mwana ngati akutsekula Bible. Ali pa aviator. Aviator akupweteka anthu ambiri. Anthu ena mpaka akudzimangirira. Njira yopezera chuma ndi kugwira ntchito basi. If you want money, you earn it. Palibe munthu anga akupatse ndrama zaulere. Palibe jackpot, palibe. Amakala kuti abera ma million anthu ana ambiri mbiri. Akamangawira mmodzi uja million. Learn to be content. Mupunzira kukhala okhutitsidwa. Tentuwerenge ku 1 Timoteo. Tiyamba kai 1 Timoteo chapter 6. Tiyambira verse ya 3 mpaka verse ya 10. 1 Timoteo 6 verse ya 3 mpaka 10. Zinthu izi ukuyenera kuphunzitsa ndi kuwalamula anthu. Ngati wina aphunzitsa zosiyana ndi zimenezi, wosagwizana ndi malangizo owona ambuye wathu Yesu Khristu ndi chiphunzitso cholemekeza Mulungu, ameneyo ndi wodzitukumula ndipo sakudziwa chilichonse. Iyeyo ali ndi maganizo oyipa, wokonda kusemphana mawu ndi kutsutsana. Zimenezi zimabweretsa nsanje, mikangano, mnyozo, kuganizirana zoyipa ndi kulimbana kosatha pakati pa anthu a mitima yopotoka. Amene alandidwa choonadi ndipo amaganiza kuti kulemekeza Mulungu ndi njira yopezera chuma. Atanthu ena amaona ngati Chikhristu ndi njira yolemerera. Ati koma kulemekeza Mulungu kuli ndi phindu lalikulu, pakuti sitinabweretse kanthu mdziko lino lapansi ndipo sitidzatengenso kanthu pochoka mdziko lino lapansi. Koma ngati ndi chakudya ndi zovala, zimenezi zitikwanire. Anthu amene amafuna kulemera amagwa mmayesero ndi munsampha ndi zilakolako zambiri zopusa ndi zoopsa zimene zimagwetsera anthu mchitayiko ndi mchiwonongeko. Pakuti kukonda ndalama ndiye muzu wa zoyipa za mitundu yonse. Anthu ena ofunisa ndalama asochera ndipo asiya njira ya chikhulupiriro ndipo adzitengera zowawitsa zambiri. Haleluya. Akuti kulemekeza Mulungu kuli ndi phindu lake. Godliness with contentment is great gain. Akuti ngati uli ndi zovala ndi chakudya, ukhutire ndi zimenezi. Koma ngati uli ndi maambishoni ataliatali, ulowa mukhwekhwe la Satana. Uyamba njira za madulira. Anthu pano asanduka ministry, asandusa njira yobera anthu ndalama. Kulalikira mawu a Mulungu komweko. Akusandusa njira yobera anthu ndalama. Paulo akuti musamalitse. Chifukwa phindu la kupemphera sili mu ndalama. Ndalama imatha. Mulungu atipatsa moyo osatha, omwe ndalama singagule. Mulungu anakhauti chipulumusa amagulitsa. Bweza ndose osauka akutayika. Haleluya. Inu ndine amshuwa mukudziwa anthu amene munali nawo form 1. Amene analephera sukulu osatifa chopanda nzeru koma ukanika fees. Mukwadziwa anthu amene we? Za Mulungu ndi za chisomo. Olo munthu otalibe fees koma Mulungu kumwamba angatokalowa nawo. Koma akufunika ayende moyo wokhutitsidwa. Azindikire kukhutitsidwa zomwe Mulungu ampatsa. Ndiye tikakhala anthu okhala moyo wachoncho, ndiye kuti tikaonetsera Khristu kwa anthu ena. Mmodzi amene Paulo akumpereka ngati chisanzo kwa Filipi 1 kuja. Tentuwerenge kwa Filipi komwe kuja, koma tiambire verse ya 19 mpaka 23. Philippians 2. Philippians 2 verse ya 19 tingolikira mpaka 30. Chifukwa pala anthu awiri amene Paulo akuwapereka chitsanzo. Timanena kuti pala anthu ena amapanga utumiki ndi cholinga yoti moyo wa Paulo uvutike. Koma pa verse ya 19 mpaka verse ya 30 Paulo apereka chitsanzo cha anthu ena amene amapanga utumiki ndi mtima wabwino. Verse ya 19 akuti ngati Ambuye Yesu alola ndikukhulupirira kuti ndidzamutuma Timoteo nsanga kwanuko kuti mwina ndisangalale ndikadzamva za moyo wanu. Ndilibenso wina monga iyeyo amene ali ndi chidwi chenicheni pa za moyo wanu. Pakuti aliyense amangofuna zokomera yekha osati zokomera Yesu Khristu. Haleluya. Imeneyo ndi litmus test ya chikondi. Ndifa chani mukupanga zomwe mukupangazo? Mukupangiradi kuti zimpindulire Yesu Khristu kapena mukupangira inuyo? Mayamba praise and worship team kuti anthu akuone nimupeza chibwenzi kapena ndi mufuna kuimbira Yesu? Akuti pali aliyense amangofuna zokomera yekha osati zokomera Yesu Khristu. Verse 22. Koma inu mukudziwa kuti Timoteo wadzionetsa yekha chifukwa atumikira ndine pa ntchito ya uthenga wabwino monga mwana ndi abambo ake. Choncho ndikuyembekezera kumutuma mwansanga ndikangodziwa mmene zinthu zanga ziyendere. Ndipo ndikhulupirira kuti Ambuye akalola ine mwini ndidzafikanso kwanu koposayedwa. Koma ndikuganiza kuti nkofunika kuti ndikutumizireni mʼbale wanga Epafrodoto, mtumiki mzanga ndi msilikali mzanga, amenenso ndi mtumiki wanu amene munamutumiza kuti adzandithandize pa zosowa zanga. Pakuti akulakalakani nonsenu ndipo akusauka mu mtima chifukwa munamva kuti akudwala. Zoonadi ankadwala ndipo anatsala pang'ono kumwalira. Koma Mulungu anamuchitira chifundo ndipo sanangomuchitira chifundo iye yekhayo komanso ine kuti chisoni changa chisachuluke. Haleluya. So Paulo akupereka chitsanzo moyo ya anthu amenewa Epafrodatus ndi Timothe. Akuti anthu amenewa iwowo moyo wawo unali ndi chinthu chongolemekeza Mulungu. Kodi inuyo moyo wanu mafuna ukomere ndani? Titatsekula mu mtima mwanumo Cholinga chanu cheni cheni chome mafuna kuchita. Ndichani. Mufuna dikuti mulungu alemekezedwe. Kapena mufuna muchuke inuyo. What is the real reason you do what you do? Chikristu, Yesu Kristu anane nakuti, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Amen. Yesu amachenjeza kuti musamalitse nichotupitsa cha Farisi, chomwe chili chinyengo. Yesu Kristu anane nakuti patsiku lotsiriza, kudzabwera anthu ena akadzamuza kuti Ambuye, tinatulutsa ziwanda mdzina lanu, tinachiza odwala mdzina lanu, koma adzawakana. Poyamba verse manager sininga imvetsetsi. Komenda kula menda ona anthu amena machula Yesu Kristu akukhala moyo osiyana ndicho mama fomeleza pakamwa pawo panopo ndayamba kumuopa Yesu ndizopweka kunena kuyankhula ndikopweka koma zipatso za muntima zionekera pakangodusa nthawi osakhala Kristu wachipa maso mungathe kupa maso anthu onse koma simungamphe maso Mulungu ndikuti
you can deceive everybody else but you cannot deceive God.
God knows your heart. God knows your real heart. And what God wants is to change your real heart. Mulungu afuna ntima wanu wovundawo musinthanize ni ntima wabwino. Yesu Kristu akunena ku Mateyo chapter 5, verse 13 mpaka 16. Akuti you are the light of the world, you are the salt of the earth. Hallelujah. Akuti munthu sayatsanyale ndi kuyipimba pasi padengu. Ati mukayatsanyale mayika poti dziwala. Maona koma anayika malaiti kuno mu nyumba ino. Banji sana ayike kuseri kunsi kwa stage ku. Bweza kuti thandiza. So Bible ikunena kuti Mulungu akufuna aliunikire dziko la pansi. Chifukwa dziko la pansi lili pansi pa mdima wa Satana. Ndiye amene watumiza kuti likakhale kuunika ndi inuyo ndi ineyo. Koma ifeyo ngati mu mtima mwathumu musalichoonadi tikakhala chifukwa chomwe anthu ena atakakhumidwe ndi uthenga wa Yesu Kristu. Chifukwa sikanena kuti ngati opemphera wakupanga chonchi ndikuti upemphera kumkwabodza. May that not be said about you. Hallelujah. Moyo wanu usakhale chifukwa chokhumudwitsa anthu ena za Yesu Kristu. Anthu asayambe kunyoza dzina la Mulungu chifukwa cha khalidwe lanu pali vuto. Koma inuyo mukapanda kusintha kuchokera mu mtima, chomwe anthu atadziona si Kristu ujayaye, adziona chivundi chanucho. Koma si chomwe Yesu Kristu akufuna iyaye.
That's the voice of Justice Dr. Chifundo Kachali, who was teaching on manifesting Christ in a corrupt world. We'll finalize that message next week, so be there again.
My name is Agnes Mwangwela, and you are listening to Inside SCOM.
It's now time for our testimony segment, and today we hear from Esther Nkoma.
My name is Esther Nkoma. I'm a student at Kamuzu University of Health Sciences, doing nursing and midwifery in my third year. I'm the universities and colleges section chairperson for Central Region.
When did you become born again?
Okay, I became born again years ago. I think that was when I was at primary school in standard 8. So I'm not sure about the year, but that was the time when I became born again. We had a certain pastor who was visiting us that time at our school during primary school days. So one time he came, he preached. That was on the assembly. So when he preached, he said, "Amina funa bona ndangari." So it was just because the preaching inandikuza. And that's when I made a choice that I should give my life to Jesus Christ.
So how did you find yourself in SCOM then?
All right, fine. I started SCOM when I joined secondary school. I was at Blantyre Secondary School. So I joined SCOM when I was in Form 1. I'm not really sure again about the year, but yes, I joined SCOM when I was in Form 1 at Blantyre Secondary School. So we had a very vibrant branch there. So one time when we just joined secondary school, we had some members from SCOM who were moving around in the campus, introducing SCOM to us. So I was just interested with what they explained. They said it's just a student organization, whatever. So I was interested and I made a choice to join SCOM. Since then, I've been a SCOM member. That was in Form 1 up to now that I'm in my third year. Yes, I've been a SCOM member since then.
What's the most memorable moment for you in SCOM at Blantyre Secondary School?
All right. The most memorable moment at Blantyre Secondary School is the moment when I attended the first secondary school conference. That was when I was in Form 1. I attended a certain conference. There we had different ministers who were preaching on different topics. So that was the most memorable moment, because like in my life, I've never been exposed to such a situation where we just have students and we have maybe ministers from different area talking on different topics. They covered a lot of topics. We are talking about academic excellency. They covered the spiritual aspect and everything. So I can say that's the memorable moment that I had. And since then, now I cannot say, Gudi, I have a special memorable moment in SCOM. Because each and every moment I attend conferences, like I attend major activities in SCOM, it becomes a very, very important moment in my life and becomes a memorable moment.
In college, what do you like most being in SCOM now?
The one thing that I like about being in SCOM, as I've already said, that I'm a student. So SCOM, its activities and most of the things that they do, they are student-oriented. And most of the things that we learn in SCOM, they are things that are very, very important in the life of a student. As in, SCOM covers each and every aspect of a student. Like when it comes to spiritual life, it covers that. Sexual purity, academic excellency, how can you be like maybe a good leader, and everything that matters about a student, it covers all that. So the reason that I love SCOM, it's because it moods me into the best person that I can be.
You have talked about the areas that SCOM covers, but how has SCOM impacted your life this far?
This far, I can say that SCOM has impacted my life a lot. You know, sometimes as a student, it's not always that you can be exposed to the right information, just maybe by coming from your family, maybe the advices that you can get from your family and whatever. But then SCOM has a great impact in my life because of the things that I learned from SCOM as being a member of SCOM. So, like, when we talk about, I've just talked about conferences that we have in SCOM and the services that we have. There are things that are layer, and you cannot learn them just anywhere. But SCOM provides all that. So SCOM has a great impact in my life. I learn a lot, and as I've already said, that I'm a leader. Being a leader and a student and a young leader, I learn a lot through SCOM, being as a leader. So it helps me a lot in... Yeah, a lot of things.
Yeah, now let's talk about the leadership part. Mm. What do you basically do as a region, for especially for universities and colleges, and how is SCOM in the central region, you say?
All right, fine. As I've already said, that I'm a regional chair. So in like central region, we have a lot of SCOM branches in universities. So my main responsibility is looking after all those branches in the central region. So we have almost maybe more than 20 universities and colleges within Central Region. So I look after all those branches. Mainly, I work with the chairpersons from those branches, and most of the times when it is needed, I visit the branches just to check the welfare of the branches, how the branches are thriving and everything. In addition to that, I also make sure that within my capacity, I make sure that I come up with programs that are going to empower students, like spiritual lives. I don't work alone, of course. I work with the UCS executive. I have my executive. It consists of almost 5 leaders. We are 5 members of the executive. We work together towards that.
Lastly, what would be a word of encouragement to fellow students?
To my fellow students, for those who are already in SCOM, I would advise them that they continue being a SCOM member. And even if they finish school, we have like an associate platform where they can still serve in SCOM. So I encourage them that they should do so. And for those who are not yet SCOM members, I encourage them that they join and benefit and enjoy. As a matter of fact, as SCOM, it's a student organization. So it's full of a lot of lessons. You learn a lot, and it's also full of fun. So I would advise them that they should also join if they have not yet joined SCOM.
That's the voice of Esther Nkoma, who was our guest in today's testimony segment.
Hello, I am Patrick Kaudzu, and you are listening to Inside SCOM.
It's now time for What's Happening in SCOM. Zomba SCOMAF will have its annual general meeting this Saturday, 31st August 2024, at the Baptist Church, which is behind Standard Bank, from 9 a.m. to 2:30 p.m. Lilongwe SCOMAF has organized an associate training this Saturday, 31st August, at Boila Living Waters Church from 9 o'clock in the morning, and thereafter a single seminar from 2 o'clock in the afternoon at the same venue, that is Boila Living Waters Church. A similar activity will also be happening in Kasungu, where there will be an associate training this Saturday, 31st August 2024, at El Shaddai Private Schools. Be reminded that August is a literature month in SCOM, and SCOM would like to make you aware that we have literature that is available at our regional offices, which has got lots of information on key topical issues that SCOM addresses. These include the training manual, the discipleship guide, and the HIV/AIDS manual. You can find these resources at our regional offices or the SCOM secretariat. Lastly, SCOM Associates Conference, which is popularly known as ASCO, will take place from 11 to 14 October 2024 at Malawi College of Fisheries in Mangochi. Registration fees is 15,000 kwacha for associates who are based in the central, eastern, and southern region, and 10,000 kwacha for associates who will be coming from the northern region. Well, that's how we wrap up today's edition of Inside SCOM here on TWR. For questions, feedback, or if you want to share a testimony, music, or SCOM activities that are happening in your area, please let's get in touch on 0881-775-483. That number again, 0881-775-483. Or you can drop an email to radio@scommalawi.org. You can also find out more about the Ministry of SCOM or download a copy of this edition on our website, which is www.scommalawi.org, or visit our Facebook page, and our Facebook page link is www.facebook.com/scom.mw, where you get more updates about SCOM. Until next Sunday, 1:30 in the afternoon, when we bring to you another episode of Inside SCOM, keep on listening to TWR. Today, you are with me, Michael Kaiton.
SCOM! Jesus loves you.